simbere imana dushima nubwo twaba tunyura mu bigeragezo hari byinshi byatuma dushima nimuze nshuti dufatanye tubyumve kimwe birakwiye ibibazo byose twibaza mu mitima Imana ibifitiye ibisubizo Ambassadors of Christ turashima nyamara kuri bamwe ntibyumvikana ukurikije ibyago twagize uvuze gushima ntibyumvikana neza ariko shuti utuje neza ukibaza igiriya manuka byarashobokaga ko twese tugenda nihabe n'umwe uvuga ya mateka biriho byinshi biracyariho bigatuma tuza imbere imana dushima nubwo twaba tunyura mu bigeragezo hari byinshi byatuma dushima nimuze nshuti dufatanye tubyumve kimwe birakwiye ibibazo byose twibaza mu mitima Imana ibifitiye ibisubizo ibigeragezo nk'ibyahozeho no muri bya bihe by'abakurambere nyamara hagiye haboneka abagabo barinze kwizera kwabo muri byose turabimana mu bihe byose nabwo turabaca ngo twigenge twaba bazima twaba dupfuye turabayo nta kindi tuzikeretse gushima biriho byinshi biracyariho bigatuma tuza imbere imana dushima nubwo twaba tunyura mu bigeragezo hari byinshi byatuma dushima nimuze nshuti dufatanye tubyumve kimwe birakwiye ibibazo byose twibaza mu mitima Imana ibifitiye ibisubizo Ibibazo byose twibaza mu mitima Imana ibifitiye